omukago gw'ebitongole binacho ebifaayo ku nsonga z'ebyemmere n'ebyendya nga olwamu n'abaka paalamenti wasse omukago gwabwe oguvunaanyizibwa ku nsonga z'emmere n'ebyendya bekudinolwa eri sipiika paalamenti nga baagala akulemberemu enteekateeka y'okwanguya yangu yaku kuteekawo amateeka n'ebiragiro ebirungamya ensonga z'ebyemmere mu Uganda. Omulanga guno gujjidde nga waliwo okuwaganya ebirowoozo gye buvuddeko ku nsonga y'obukulembeze obutambulira ku mmere, ne bategeeza nti waliwo okwemulugunya ku ky'okutwala akaseera akasukkiridde obuwanvu oba akasoobo mu kuteekawo amateeka agalungamya ebyemmere n'okugayisa. Bano bagamba nti bino byonna byatataganyiziddwa enteekateeka z'ebyokulonda kw'ossa okubulwaho okw'ensimbi ezeetaagisa, ne balabula nti singa bongera okutambula mu mbeera ya kasoobo mu kussaawo amateeka n'ebigere ebiyamba okutereeza ebyemmere mu Uganda, kigenda kukosa enteekateeka za gavumenti okulwanyisa abaana abakonzibwa olw'endya embi, omugejo ogusukkiridde kw'ossa ebyemmere okubanga sibiri mu bwekumi bumala oba kiyite abantu bamanyi bulungi kyakulya leero oba n'ennaku eziddako. Baragamba nti wasaanye okubeerawo ekikolebwa ekyamangu okwongera amaanyi mu bukuumi obw'emmere abantu gye balya, okubugiriza abalimi kusobola kasanga bannayuganda bali emmere etabalwa ekire mitawaana nga bamaze okugira. Twogeddeko n'omuwandiisi w'omukago gw'abaka paalamenti abafaayo ku nsonga z'ebyemmere n'ebyendiisa era ng'emubaka omukyalo w'ekibuga Christine Kaaya Nakimwero.
Ebbago eritulambika nga Uganda ku byendya n'endiisa terinaba kutuuka mu paalamenti, tubadde tukyali mu process z'okuteekateeka era tulindirira kye bayita certificate etulaga engeri etteeka lino gye linaalisibwamu embalirira y'eggwanga gye tulinda. Wakati mu Apple tusuubira teneeba ewedde esobole okuleetebwa mu paalamenti ey'ekkumi n'emu kwe tubadde tusuubira, naye okusinziira ku bigenda mu maaso ekyo bwe kinaaba kigaanye tusuubira nti paalamenti eneddako ey'ekkumi n'ebbiri civil organizations na fenna abaagala ebintu by'emmere bino tusobole okuba nti tukubiriza paalamenti yaffe okusaba ebbago lino lireetebwe mu paalamenti kubanga kkulu nnyo.